waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
National Party of Australia oo hadda uu hoggaamiyo David Littleproud wuxuu weligiis ku faani jiray inuu matalo bulshooyinka miyiga iyo magaalooyinka yaryar ee Australia muddo ka badan 100 sano. Inkastoo xisbigan uusan weligiis dowlad iskiis u soo dhisin, haddana wuxuu door weyn ka qaatay baarlamaanka Australia. National Party of Australia oo sidoo kale loo soo gaabiyay NATS wuxuu caan ku yahay inay xirtaan koofiyado waaweyn ayna diiradda saaraan magaalooyinka yaryar iyo baadiyaha Australia. Laakiin xaggee xisbigan ka yimid, xaggeese hadda uu joogaa? Xisbiga Nationalka waxaa awal la dhihi jiray Country Party markii la aasaasay 1920-kii. Waxaa inta badan loo aasaasay inuu cod u noqdo shacabka degan dhulka baadiyaha, gaar ahaana waxay muhiimadda siinayeen beeraleyda Australia. Fikradu waxay ahayd in dadka matala bulshooyinka miyiga ay qayb ka noqdaan xisbiga. Taasi waxay ahayd madaxweynaha xisbiga National Party-ga Kay Hall. Waxay sheegtay in waxa diiradda xisbigu saarayo aysan sannadahaas waxba iska bedelin.
Mandate-ka
xisbigu wuxuu weligiis ahaa in bulshooyinka degan dhulalka fogfog ay helaan ammaan, barwaaqo, sinaan, lana garowsado, lana ixtiraamo qaybta ay ka qaataan bulshooyinka dalka. Marka xisbigu wuxuu diiradda saaraa dadka degan miyiga iyo magaalooyinka yaryar. Dittoresa Chil Shepherd oo barasara ka ah jaamacadda qaranka Australia ayaa sheegtay in dadka uu xisbigu matalo ay ku jiraan ganacsatada yaryar ee baadiyaha iyo magaalooyinka yaryar degan.
They want protection for certain industries. They do not want free trade.
Waxay doonayeen inay hay-adaha qaarkood difaacaan. Inta badan ma ay rabaan ganacsi furan. Waxay aad ula dagaalameen ugana qayliyeen heshiisyada ganacsiga xorta ama in la qaado canshuuraha la saaro badeecadaha dibadda dalka ka soo gala. Sidoo kale, Nationalku ma jecla ururada shaqaalaha. Halkaas ayaana ah meesha ugu weyn ee ay ku kala duwan yihiin iyaga iyo xisbiga Labour-ku. Marka Nationalku waxay taageeraan warshadaha beeraha iyo beeraleyda, waxay taageeraan beeraleyda waaweyn. Ms Hall ayaa sheegtay in hawshooda intaa ka badan tahay oo ay ka mid tahay inay horumariyaan bulshooyinkaasi.
In order to be competitive in the global environment,
si aad ula tartanto dunida, waxaad u baahan tahay bulshooyinka baadiyaha oo xooggan, adkaysi leh, wax haysta, wax soo saara. Taas la'aanteedna lama gaari karo, sidaas ayay tiri. Marka ujeeddadeennu waa inaannu hubinno inaannu tartanka gaadiidka, isgaarsiinta, kaabayaasha wadooyinka, buundooyinka aannu ku horeyno. Sidoo kale, waxaa muhiim ah inay dadku halkaas degan yihiin. Waa baadiyehe, mana imaanayso ilaa ay jirto waxbarasho tayo leh. Waa inay helaan caafimaadka iyo adeegyada kale ee dadku u baahan yahay, iyo weliba amni. Inkastoo uusan xisbiga Nationalku weligiis iskiis dowlad u soo dhisin, balse dowlado badan ayuu qayb ka soo ahaa. Isbahaysigii ugu horreeyeyna wuxuu xisbigu la galay xisbiga hadda aan jirin ee la dhihi jiray Nationalist Party 1922-dii. Wixii waagaas ka dambeeyeena heshiisyo kaas la mid ah ayay galayeen. 1946-dii xisbiga Nationalka isbahaysi ayuu la galay xisbiga Liberaalka, waana isbahaysi ilaa iyo hadda socda maanta. Waana taas sababta labada xisbi loogu magacaabo isbahaysiga. Maadaama ay isbahaysi noqdeen, labada xisbi ayaa heshiis ku galay sidii ay u wada shaqayn lahaayeen. Hogaamiyaha xisbiga hela kuraasta ugu badan ayaa noqda hogaamiyaha guud, halka hogaamiyaha xisbiga yarna uu noqdo hogaamiye ku-xigeen. Xubnaha labada xisbi ayaa noqda wasiiro. Markasta oo isbahaysiga federaalku ay ku guuleystaan doorashada, markasta oo ay dhacday isbahaysi federaal ah oo ka kooban Liberaal iyo National, weligeed xisbiga Liberaalka ayaa kuraasta ugu badan helayay. Sidaasna Liberaal Partiga ayaa ra-iisul wasaare ku noqda. Dittoresa Shepherd ayaa sheegtay in guulaha xisbiga Nationalku gaaray ay marar badan ahaayeen kuwa qarsoon oo inta badan laga hadlin.
When the Nationals have had the most power in Australian politics, it's been by working closely with the Liberal Prime Minister.
Nationalku ugu awood badnaa siyaasadda Australia waxay ahayd markii ay si dhow ula shaqeynayeen ra'iisul wasaare liberal ah. Nationalku waligood dawlad u gaara ma soo sameyn. Kuraas ku filan inay dawlad keligood ku soo dhisaan ma ay helin. Marka waxay la shaqeynayeen xisbiga liberalka. Liberalka ayay ka caawiyaan inay dawlad soo dhisaan. Taasna macnaheedu ma aha in xiriirka labada xisbi uu mar walba yahay mid aad u fiican ama ay ku faraxsan yihiin oo mararka qaar khilaafyo ayaa dhaca ayay tiri. Inay isbahaysi ahaan u wada shaqeeyaan labada xisbi waxay ku soo jiitaan codbixiyaal ballaaran oo kala duwan. Xisbiga liberaalku wuxuu diiradda saari karaa arrimaha dadka deggan magaalooyinka waaweyn halka nationalku uu si gaara ugu doodo magaalooyinka yaryar iyo baadiyaha. Laakiin de Toresa Shabad ayaa sheegtay in weli ay jiraan dhowr deegaan oo labada xisbi ay ku tartamaan oo iska soo horjeestaan.
They do still contest some seats. There's about 5 seats across the country where Liberal Party and National Party.
Kuraasta qaarkood way ku tartamaan. Waxaa dalka oo dhan ka jira ilaa 5 kursi oo musharaxiinta liberaalka iyo nationalku ay ku tartamaan iyagoo iska soo horjeeda. Mana jirto sabab ay taas ku dhacdo. Istaraatiiji ahaana ma aha wax fiican. Laakiin weli way tartamaan. Sababta inteeda badana waa in marka hoos aad u fiiriso runtii labada xisbi aysan aad isu jeclayn. Haddana hogaamiyaha nationalka David Littleproud ayaa ah hoggaamiye ku xigeenka isbahaysiga. Haddii isbahaysigu ku guuleysto doorashadana wuxuu noqonayaa ra'iisul wasaare ku xigeenka Australia. Weji kale oo caan ka ahaa xisbiga nationalka waa Barnaby Joyce oo weli baarlamaanka ku jira laba jeerna xisbiga soo hoggaamiyey. Labada xisbi waa ay isku biireen ama isku darsameen gobollada Queensland iyo Northern Territory. Queenslandna waxay la baxeen LNP halka Northern Territory ay la baxeen Country Liberal Party. Doorashadana nationalka ayaa ku ololeynaya siyaasada looga dan leeyahay in kor loogu qaado nolosha dadka miyiga iyo magaalooyinka yaryar. Waxaana ka mid a siyaasadahaas in la yareeyo qiimaha korontada iyadoo la kordhinayo wax soo saarka gaaska, in guryo dheeraada laga dhiso gobollada iyo magaalooyinka yaryar iyo miyiga, in la tuuro siyaasadii lagu mamnuucay ariga nool ee la dhoofiyo, in la hagaajiyo sida beeralayda ay ula dhaqmaan ganacsatada waaweyn sida dukaamada waaweyn ee cuntada ee Woolies iyo Coles oo kale. Marka maxay siyaasadaha xisbigu uga duwan yihiin ama kala mid yihiin kuwii ay lahaayeen markii la aasaasay? De Toresa Shepherd ayaa leh wax badan iskama bedelin.
The Nationals have stayed really true to their original idea.
Xisbiga Nationalku runtii way ku taagan yihiin aragtiyadoodii loo aasaasay iyo wixii xisbigu rabay inuu sameeyo. Waxaa jira dad aad iiga soo horjeesan kara arintaas, laakiin marka la fiiriyo ujeeddadii loo aasaasay, waxaa jira hay'ado ay matalaan, waxaana taas iskama bedelin, ayay tiri.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.